Jazzy boy.
Standard man.
Running it.
Banana Chongo.
Exclusive from Afrofy.
If you're my love, cook panga ori. Each time we go chila kadi paboi. Wadi belela malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na taken. Nabapakati ya single na taken. Nabapakati ya single na taken. Mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafikwana. That's why bambi bendela demijal. Na nemu ine narikwa deftal. Kozi mawoni nyanamba kutal. Wali pingene for better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Kozi kuwa kona panshi wafwa dead, yeah. Nga wafu mapofia nishifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Wali belela malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na taken. Nabapakati ya single na taken. Nabapakati ya single na taken. Single na taken. Nabapakati ya single na taken. Feeling za touched in da chita clear estate. Stefia ntinji kala mofie nga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Hoke kuu mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kuisa tapwa no sign. Baby, where are you? I'm on the yango, do what I'm fine. 1 hour later.
All the subscribers you have dialed have their phones switched on. Please try again later.
Single na taken.
Exclusive from Afrofy.com.
Single na taken. Nabapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chico Mukonga, Charlie Young, Louis Dab, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Puti. Single na taken.
Jazzy boy.
Naba pakati ya single na taken.